Kibali umenipa, you know why, yeah. Sina cha kukulipa, wangu you're the one, yeah. Unajua wapo so nipenda, lakini bado nanikinga. Upo nami kila napo kwenda, hata kama nisemu sizo penda. Wanatamani walaze macho, ama kabisa sione. Isiweza nalicho nacho, ila unangazo nione.
Na watasubiri sana. God's making me shine like a star. Kila nachomomba yeye ufanya.
Wanatamani walaze macho ama kabisa sione. Isiweza nalicho nacho ila unangazo nione.